kampuni ya soko ziyomwe ngeyo Uganda Breweries Limited nga bako ataganide wa mune chitongole chifunanyiziwa kubibira cha Uganda National Forest Authority naba Rotary International batongoza entekateke gendo kulungule miyake esatu eyo kusimba emiti jinansangwa ejiri mu mitwaro munana emiti ejigendo kusimbibwa mu kibira ekya Namananga Central Forest Reserve ekisangwe mu disitulikiti ye Kayunga. Ensimbi eziri mu bukadde bwa Uganda 372 zizikwatiddwa ne zissa mu ntekateeka eno eziweereddwayo aba Uganda Breweries Limited nga bajaguzaako emyaka 8 gye baakamala nga bali mu mirimu egy'okuweereza abantu bye baweereza mu Uganda. Eka 459 yezigenda okuteekebwako emiti egy'ekika kino era nga bagamba baagala basimbe emiti bafaanane ng'ebimu ku bibira gamba ng'amabira n'ebimu ku bitundu ebira bisooka okubaamu obutonde bw'ensi n'okwongera okubukuuma. Enteekateeka gye baliko bagamba ebibira ekibira kino kigenda okusimbibwa bakirinamu essuubi ery'okulaba nga kikomyawo ezimu ku nzizi ezirabika okubanga zongedde okukendeera amazzi ng'ate ziyamba abantu gamba ng'oluzzi olw'ennalwe n'oluzzi olw'ewaggulu. Bw'abadde ayogerera ku mukolo guno Felix Tinsoni, Managing Director wa Uganda Breweries Limited, agamba nga kampani ensonga eno baabakana nayo dda kubanga ekigendererwa kyabwe ky'ekyokulaba nga bakuma obutonde bw'ensi.
As we plant trees, we are doing something simple yet powerful. We are investing in the future of our environment and in the well-being of the community we depend on it. For Uganda Breweries Limited, this moment is particularly meaningful. In July of doing business in Uganda, a decade of brewing and building alongside the people and community of this country, our journey has always been connected to the strength of Ugandan natural resources.